tim kombati wa iPhone chaka chaka ndani sitoki jinsi ulivyo nikamata
hiyo minoti kwako na imwaga haraka shanto aloki baby unachotaka nataka
haya baila baila
baila
baila baila
baila
baila baila
baila baila
baila baila
baila baila
oh baby nataka unisogele kichezo kwenye mongi bembele
na kama napapa nilikeme kikome kabisa litokome
hapo